Oh baby, for your love, natamba mimi naringa kila kona. Oh baby, for your heart, unifanya niseme mwingine sijamona. Na hilo lako smile, unifanya nihisi kama we hakuna, hakuna, ayayaya. Nipeleke pelekeshe, bila navyotaka mpenzi. Tukiweza na tukeshe, waumie mayatima wa mapenzi. Najua hawapeni kuona mina wetu kipendana. Nifile hawana budi wanaishia tu kuguna guna. Oh baby, for your love. Oh city, for your love. Kundi la mabillion, trillion, nile mchagua ni wewe tu. And I don't believe there is anyone better than you. And I'm ready to take you to Dubai, ili ufurai. Tuchizi sote muziki kwa kujidai, aote tufurai. Tajua hawapeni kuona mina wetu kipendana. Ni vile hawana budi wanaishia tu kuguna guna. Oh baby, for your love.